imisozi ibiyaga n'ibirunga mugiduhetse nahoranisha reka tukurate tukuvuge ibigwi wowe tubumbiye hamwe twese abanyarwanda uko watubyaye berwa sugira singizwe iteka horana imana murage mwiza ibyo tugukeresha ntibishyikirwa umuco dusangiye uraturanga ururimi rwacu rukaduhuza ubwenge umutima amaboko yacu ntibigukungahaze bikwiye nuko utere imbere ubutitsa abakurambere b'intwari bitanze batizigama baraguha ngo uva mu bukombe utsinda ubukoroni n'amatsi ibihugu byayo guca Afurika yose none uraganje mu bwigenge tukomeye uko turi twese komeza imihigo Rwanda dukunda twagurukiye kukwitangira rw'amahoro asabe mu bagutuye wishyire wizane muri byose urangwe n'ishyakutera imbere uhari umubano n'amahanga yose maze ijambo ryawe riguhe ijambo